I turn all the beat. Dango tweke se kubani na chenzu dollar ikumbula. Nange nere se kubani na chenzu dollar
aroma.
Amasoga kuli ku aroma. Kuva Kampala shi aroma aroma.
Obamu na mbalala, obamu na masaka. Chobo manya mwana mbugu miaka saka. Zenarisi kwa mulavu kwebu nyabitaka. Na yona kuwe saluti mchaka mchaka. Yeah, think about you always. Kuhirira kagalo, counting days. Mpebi janjalo, mkuwe maze. Tukola gana, never change my ways. Yeah, demu wachibanda taraba naku. Okuja konga, tunude kukarenda. Demu wachibanda tabu wasavu. Kubochi manjiburi chibanda spenda.
Your body hoti hoti mwomu sana. Boba soft, tovita kuwana. Should I dress bad when Gary Hanna? Or should I dress indi Malubala?
Embassy.
Your body hoti hoti mwomu sana. Boba soft tovita kuwana. Should I dress bad when Gary Hanna? Or should I dress indi Malubala?
Simu kuwindi mtuwa ya gala matiribona. Nyumira life weli muu genja gala vyona. Emi woke jifumbi wa mulunji jirikona. Mtuwa lari kujenya njo vache chirichona. Obu ya gala tono wa nyingi kwata. Amazo kaiwe mjo mazo kuwata. Siburi ruvu wa mburu wangeke kukwata. Mweno sema yanja muli muru kwata.
Aumbuna mwambuna mu. Aumbuna mwambuna mu.
Kati tuko zetu dia.
Aumbuna mwambuna mu. Aumbuna mwambuna mu.
Tuko zetu dia.
Aumbuna mu. Aumbuna mu na ngebi mbula mu.
Kati tuko zetu dia.
Kwa gala mu. Kumbula mu tesa tusachi mu.
Tuko zetu dia.
Chichoba dogamba. Chichoba dogamba.
The freshest nigga around town. Ah, aroma. Yo, King Kong. Ate, love is so, love is so, love is so.